Hello. Kusoo dhawaa walaal, ii sahal.
Aan dhawaa walaal.
Hey walaal, maxaan kaa caawiyaa adiga raali?
Markaan samaystay ii sahal.
Haa.
Bay maraha, xaruntu maasaj isoo dirtay oo fadlan garaacla markaan bixiyaa.
Haa, yacni wixii marxalada, wixii kaa qaldamay oo kale. Inaad nambarkan kala soo xidhidhoon weeyaan, hoon kuu eega hadda inaad degana soo maha walaalo maareeya degana cabdi siraad soo maha ismaan ayo walaal waad customer baad noo tahay lacagu ku shubay.